Enjoy your money. Telema Obina. Iti zote na uya nakula zake. Ya fifite, oke kale fote. Kolanganze, mweme ketere sente. Unobula mbulinga chivala mumusana waku. Fukirira, fukiririra. Oyasiri akela, yasikela, zinoga. Zikondela, ziruma. Asitukane yeki nila muna kumakina. Na waka ire mwangu waku. Mwoka ya kwezi kutaka nyato chevuma. Tule, tule zote. Nyingine tutapata kesho. Katikola, kola, funa. Kozifuna, tewerumia. Pamochikunta, sukuka. Ulio kuza kutuyanya. Ule nyama, sikambula. Unote encha nokola. Leo, tule zote. Yaya sente pesa.
Tule, tule, tule zote.
Kona dansi, chesa.
Tule, tule, tule sente.
Enjoy your money, money. Shorty, shorty. So choose to be happy every night and day. Pesa ni tam, tam, tam. Yadofunye yo sam, sam. Call all your friends to come. Tichanga mushe ndandam. Otaba nabando na choche cham. Obera ntiwebo wa. Kwanu mugu mira mwenye mira mudigida muwalajika mwenye nyanye nyamu. Mwenzangu kumbuka kutafutala kila ukiamuka. Binyaji utanunua adina shikada wata kutambua. Pesa susumbuka, weno kala busoka kambuka. Na bayoka zemi mwarachi tolia, ogenda kukua. Gaya sete pesa.
Tule, tule, tule zote.
Kona dansi cheza.
Tule, tule, tule sete.
Enjoy your money, money. Life is shorty, shorty. So choose to be happy every night and day.
Enjoy your money.
Kila siku inapopita. Ndivyo na kifo kinasonga. Kula unazopata maisha naisha. Chokulia techimpita kumumwanga nchiyoya. Terekereza bichibye balinze wano kunyaga. Meketa meketa kukungege na akayo cha kanyama. Every day don't miss it. I enjoy my money. Money, 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 money. Sento ligenda na meka muko fini. Simo muti mwafuna kuwala wachiri. Kusente zo jiranga noru mako. Olumbe lutaiza nobu kodio. Zo kweka zirigawa nobala bebo. Kweba kusivye mainja na nkokoto. Kaleno jiranga noli yako. Teziwera neboso komera dodo. Gaye nusu kolanga nze ebye ncha tunabira bankera. Gaya sente pesa.
Tule, tule, tule zote.
Kona dansi cheza.
Tule, tule, tule sente.
Enjoy your money, money. Life is shorty, shorty. So choose to be happy every night and day. Kila siku inapopita.
Tule, tule, tule zote.
Ndivyo na kifo kinasonga.
Tule, tule, tule sente.
Double kick, ya lady.
So choose to be happy every night and day.